simi omuntu kirizo omuntu abera simi omuntu we egindi walanga tewaliyo no mukwano gwo nekubo lyoti oyitamu waliyo omwagalwa kana kayimba kangawereza omulongo oboka wulidde omanye nti nze nkwagala neerekeresa kankuwa omukwano gwennina yalibaani alijja nti atandengule omwoyo gwange omubiri nekkeya gyennina muga katonda tewaliyo gwe mbisuubiza
wulira nkwagala singa nno naawe ekyokola kikole nga nze kakase nti tulinjawulira wulira nkwagala singa nno naawe ekyokola sinamunanga ekimanye nti tulinjawulira wulira nkwagala singa nno naawe ekyokola sembere no kakase nti tulinjawulira
gwakusimanga omuntu sirina nawe ntandikira nti ate nkwekubye ye kati nga nkitandika ntya nga nkwagala zina okukyawa simanya era togisuubira okujjako gwe bw'olimu nkyayo okyogera kiye nga bukyali kiŋumya ŋŋaana okwetuga oli mulungi kye nkugambye nti osaanira bw'oli kizuula nyambeero neekuumire tofaanana bali abatamanyi birungi ne bw'omuwa omukwana asigala ng'era azuŋŋana tebengera ddala omanye nti nnonze kubanga nange kyekyo kyemmanye nti gonsaanira ekyobwenzi tombalira ate nze mwabo laavu yange sigiwa atali gwe maama kimanye nti nno
kwagala singa nno naawe ekyokola kikole nga nze kakase nti tulinjawulira kulira nkwagala singa nno naawe ekyokola sinamu nange ekimanye nti tulinjawulira kulira nkwagala singa nno naawe ekyokola sembere no kakase nti tulinjawulira
kyakwongera omanye nti nze nkwagala obwesigwa nze bwe nsaba ofuba obukuume kubanga nange tewaliyo alintengula nze tontonangako ekigambo nti kino mala okwekenneenya nnyumirwa nnyo redihandedi otegedde kyentegeeza era nsiimye mu mutima munda mpulira nzenna kati nfe essanyu ŋenda okusumulula omukwano nange gukuwewe pimireko gaana okweddusa ekyakuntwaza n'ekaliisizo mu bazadde yenze balumanya ne bwe ndiba omugagga kyekimu
kulira nkwagala singa nno naawe ekyokola kikole nga nze kakase nti tulinjawulira kulira nkwagala singa nno naawe ekyokola sinamu nange ekimanye nti tulinjawulira kulira nkwagala singa nno naawe ekyokola sembere no kakase nti tulinjawulira kulira nkwagala singa nno naawe ekyokola kikole nga nze kakase nti tulinjawulira kulira nkwagala singa nno naawe ekyokola sinamu nange ekimanye nti tulinjawulira kulira nkwagala singa nno naawe ekyokola sembere